waxay ku soo baxeen tiro badan dadka kala sinjiga duwan ee dalkaasi, da'yarta iyo waayeelka, meelaha ay dadka hodanka ahi degaan iyo weliba kuwa dadka saboolka. Waxay si xooggan u rabeen dadka reer Koonfur Afrika inay adeegsadaan awooddooda dimuqraadiga. Goobaha codbixinta ayaa u ogolaanayay dadka safka ku jira inay codkooda dhiibtaan kadib markii ay xirmeen waqtigii rasmiga ahaa oo ahaa 9:00 habeenimadii Arbacadii. Guddoomiyaha guddida doorashada dalkaasi, Jefferson Mambolo, ayaa wafdiyanada u sheegay inaanu tiro rasmi ah siin karin, balse waxay u muuqataa in dadka doorashada u soo baxay ay ka badnaayeen tiradii doorashooyinkii hore. Way adag tahay in natiijada la sheego ilaa hadda. Waxa aad dhammaystiraysaa hannaanka tirinta si aad kalsooni ugu sheegto. Waxaa laga yaabaa inay ka baxsan tahay waxa aanu hayno 46% aanu haysanay sanadkii 2019. Tani waxay u horseedi kartaa dhibaato xisbiga talada haya ee ANC. Tessa Domis oo falanqeysa siyaasadda ayaa V O A hore u sheegtay in muhiimaddu ay noqon doonto sida doorashada loogu soo baxo.
People have been asking me what my prediction is for this election, and I keep saying the predictions are going to be very difficult.
Waxay tiri, dadku waxa ay weydiinayaan waxa ay saadaashayda doorashadani tahay. Waxaanan soo lahaa saadaashaydu aad bay u kala duwanaan doontaa marka ay dad badani soo baxaan. Waxaanan u malaynayaa in u soo dareeridda codbixiyaashu ay tahay saadaasha ugu weyn ee halka ay doorashadani u socoto. Bilo ka hor doorashadan, ray ururinaha la sameeyey ayaa si weyn u saadaalinayay in xisbiga ANC uu heli doono wax ka yara 50% markii uu horreysay tan iyo guushii uu ka soo hooyay doorashadii uu horreysay si dimuqraadiya uga dhacda dalkaasi sanadkii 1949, taasoo sidoo kale soo afjartay xukunkii caddaanka. Si kastaba ahaatee, qaar ka mid ah ray ururinaha la sameeyey ayaa iyaguna muujiyey in xisbiga ANC uu si xooggan u ololeynayay oo uu guulahantiyey markii maalintii doorashadu ay soo dhawaatay, iyadoo madaxweyne Cyril Ramaphosa uu sheegay inuu kalsooni qabo xilli codkiisa ka dhiibanayay magaalada Johannesburg Arbacadii subaxnimadeedii. Kamisha Kisine Gebi Ahaanba, qalbigaygu waxa uu leeyahay dadku mar kale waxay kalsooni siin doonaan in African National Congress uu sii hogaamiyo dalka. Codbixiyaal badan ayaa V O A u sheegay inay dowladda ugu cadhaysan yihiin inay ku guuldaraysatay bixinta adeegyada aasaasiga ah, korontada oo si joogta ah uga go'aysa, heerka shaqo la'aanta oo sarreeya, iyo fadeexadaha musuqmaasuqa siyaasadeed. Charles Bruhan oo ah codbixiye 90 jira, bilaa camala islamarkaana ku noola mid ka mid a meelaha ugu saboosan ee magaalada Johannesburg, ayaa V O A u sheegay in codayntiisa doorashadan markii u horreysay tan iyo sanadkii 1949 ay keentay caro.
For the first time I was very excited. Very excited. And I was so happy so that our country is taking a step ahead.
Markii ugu horreysay waan faraxsanaa. Aad ayaan u faraxsanaa. Aad ayaan ugu riyaaqsanaa in dalkeenni uu tallaabo hore u qaado oo uu kala doorto dowlad wax ku xukunta midab kala soc, iyo hadda oo aynu u dhaqaaqnay dowlad dimuqraadi ah. Markaasoo dhicitaanka waa hadda dal dimuqraadi ah ayaynu nahay waqti xaadirkan, balse tacliminteeda hadda waa kuwii aanu awoodda u dhiibnay. Saraakiisha doorashada ayaa sheegay in codayntu ay u dhacday si fiican inta badan marka laga yimaadaba waxyaabo yaryar iyo weliba codbixiyaal badan oo waqti dheer ee sugayay inay codkooda dhiibtaan. Tirinta codadka ayaana hadda bilaabantay, iyadoo natiijadana la filayo maalmaha soo socdaa.